It's a blessing.
Ni kwachewe uru, niende mbali katafute, nisiwe mtozo shuru kaza kayo. Kwangu likuwa nuru, okacha giza linitese, kuruka kakunguru na choyo. Wakati nakonda we unanenepa, wakuniri waza we ukanitesa, kutwa mawazo mina we waseka. Ila nitesa ni mazoea, yako tasiro sonia ijapotea, upendo karata sirisha pepea. Ila, yao nitesa ni mazoea, yako tasiro sonia ijapotea, upendo karata sirisha pepea. Bado natembea, naugulia, nauguza sijapona. Nikapiga dua kwa Mungu aniepushe majera, nikaona rada sofungura, ukageuka simua, ukaniacha tu peke yangu niuguze. Miche ya uko vila fikiza, nikagombana na tukuza, nikawaona sikitu kwa mizoe. Ila unitesa ni mazoea, yako tasiro soni ya ijapotea, upendo karata sirisha pepea. Ila unitesa ni mazoea, yako tasiro soni ya ijapotea, upendo karata sirisha pepea. Bado natembea, naugulia, nauguza sijapona. Sijapona.